Boss Music.
Yo, boy, Arara.
Boy?
Mano, woman, yangu. Da Crew Music. I love what you do it. Every Nation Music. Yo. Geto muru kutuan. Leka tishimi keko.
Katika zuwa kasani kira mafiti na wakawara. Na feni na maure. Vene vichitika. Leka nini urure. Sima ni wawa. Yini geto muru kutipati one. Yini geto moro kote part 1. Ngatika suwa kasani kira mfiti na wakawala la veni na maure. Vene vichitika nikanini urure. Sima ni baba. Yini geto moro kote part 1.
Yo boy Arara.
Yini geto moro kote part 1. Yini geto moro kote part 1. Yini geto moro kote part 1. Geto 1 party beat. Yini putebo pafanika na sticker. I locate my website ngati ndine link. Ndine wamu ise sindine wama chika. I prefer to be single than good dating. Ni Patrick boost ya mtima waiting. Bagai wali 5 kero wa cheating. 70 miss cause boyfriend a beeping. Hello, where are you?
Nilikuliwala pa small transformer ni checking up walala.
Wali mwana samviera kareza azadwara. Beni ni death, poverty ngusungiwa. Mawezi ya mababa kutira kushapuliwa. Never trust a person, karezo za karira. Best friend wako ntie ama nkarakira. Ii ni reason ntine tita pusira. We are living in a house surrounded by fire. The majority wins, one is a liar. Keep yourself safe, ngavovala kwa nwaya. Watita ndiye wenzo kamba story. Ngati waduvea ni kuzibo kamba sorry. None in this world is perfect and holy. Kozi nabwela futi na gani ya kumutima. Sini zibadeni nati ya kona sima. Sima ni wawa ngati youth a paper follow. I hustle and survive ni nkala no makoro. Life ni yolimba osa itenga murolo. Focus paspuru osa esa na kurova. Monday to Friday osa esa na kudoja. Situ ni yoka wangapa ni ya mazapati. Ndiyo ya vene siyo vuri rapo shati. Wagai wakana mimba no vumera komwani. Kuguro pimpa soli no na mizira satana. Magiro advertising muli tumamini. Mwana 15 years ni mainini. After all game unyiruzi na wini. Sexy before marriage ni tabuna zinini. Na dating apo jeni linia na airini. Muli dating, muli be benefit. Muli vili bitter, muli be vili sweet. Ela vizi usaivale makiki. Geto kweni soko awe life ni yorimba. Matenda siva yopa bagai vayopa mimba. Kwa shoka evidence ni shuhuli na choringa. Mwana mungono na vashuka biati. Just imagine which is too bad. Nikagani zama ningi ni masweting a brati. Nipatari CM una kumashanti. Vena vapepa fwaka iseti pepa murungu. Tine wazi nyanja sindine wavizungu. Wanzambia wanesha nistiko nga vitundu. Nise wasemu wabraki na wazungu. Nilikofa nipati sinito sampepo. Nima wamvesa nseko. Mavest ni yatari. Nisemu na findeko. Leka nipa ebiti vanipeleke kuzeri. I read by example so usa ni dereri. Usabwele kuma 15 beta uchereri. Ufika levo yanga ufani kukwela rada. I pass pupo vati nina gona popa saka. Apa niripa mwama ngani ndamboza malaiti. Kungani ya mavesi ni mapani ni besize. Nipasenko ni mkonto apa ni lacking aside. Niriko ni kaliko food ni za ganga lako. Yo boy Arara, mwana wa wanyangu. Ebiness ya music, Cheru, Trex, Kerry Smith. Wana yu ni pa small transformer. Hela watipo wana magna wambuya.
Is G?
Watanda na mimona. Geto Moro Code Part 1.
I love how you do it. Ebiness ya music.